Oh yeah, yeah, yeah. Yeah, so me I can boy, Arusha boy. I on access.
My car, you killing it.
No man anajikuta Pablo. No man anajikuta Pablo. No man anajikuta Pablo. No man anajikuta Pablo.
Yeah.
Nina visa na makago, ndo maana najikuta Pablo. Ukizingua ni trouble, mwendo wanako sio movie za gabu. Kitani Pablo role model, Arusha boy ndio logo. Pamba kali sio mikogo, tuna supply na sio kidogo.
Ile ile wana, na time zile zile mbaya. Leta wawashe, wana wale kaya.
Gani na kosa, mini mtu flani na kosha. Nafanya ngoma za kuteleza, kama mafuta mwamposa. Niko na roll na baby, hey. Mwite ilo topu wa zeze, hey. Aje ya roll na doni, hey. Ipigwe ngoma acheze. Arusha boy ni Pablo,
Pablo.
Nipo street na haso,
haso.
Rest in peace kadaso. Daraja mpili
mtaku. Bintani ile ile wana.